abakabari bebala. Umfazi wenka umkhathisa ngekhala. Izolo ngimthole nomakhelwane, makhelwane yazi nama ngazo ukuthi kanjani. Into engicasulahle ezithi uyangithanda, ethi till death do us apart. Elokhu ngikhulumele lesi singasazi. And then another slime mina ngisithi njani. Ishiti sidle imali bese sidle fast. Yazi nama sazi ngikwenze njani. Abasacabangeli nanengane. And then another slime mina ngisithi njani. Ishiti sidle imali bese sidle fast. Yazi nama sazi ngikwenze njani. Kodwa ngisombona isiyeni. Oh shit, oh shit, oh shit.